3P in the world of Zambia. Bonga urena bantu bamwene kwe filimba.
Tuzangwa na Dr. Mukuruse, kindeza ni mfumu te kutituruse. Bossman,
Fresh out, exclusive.
Hey, ago,
Great music.
Hey, hey, Kimbo.
Hey,
and then I was sorry. Hey, I didn't win a month before you. Daga daga fino, I got us that the beat did bakama vi. Hey, hey, a bunny Kimbo Kubuchi, the papa to far Mokasuana Matos. Hey, looks a shake up on the socha muri chombo. Sawuro, which was looks a woke up a combo. So it's a Kimbo, Wabakama Kimbo. A device to Kimbo. Hey, hey, Kimbo. Iwali. Wofa, Kimbo, Kimbo, a device to Kimbo, Niji, way, Niji, Kimbo, Niji, way, Niji, a device to Kimbo. Yari fera nomre sasa nika switch kubu chush na mapata nire sata ninka. Na soronga riro kemari kucharu wa kucharu lero kamushi pamushi kubu uchi. Hey, Niji, nine wobosi chiko baba fikopu. Nuku peteka koma kusukuru shafikaku. Chambula na kubara na tapare kwa kaya. Kala ndio pepa baku kwere choni kese nempia. Hey, chisungu bunga, nowefo baku bumba. Kemia chubumba, no isa kopa tumba. Yuhori pezo letu muena mo. Kituasha pezi pamuliro kashalo letu muena mo. Fari tu mwena mwati mafuro je. Daga daga fino ikate astat. Tapeite tupaka mavi. Hey, hey, hapa ni Kimbo Kubuchi. Te papa watu faa muka suwa na matochi. Hey, doksa sheta panga socha muri chombo. Sawuro uchush doksa wuka bakombo. Hey, sonsa Kimbo wabagama Kimbo. A device ti Kimbo. Hey, hey, Kimbo. Iwali, iwali. Wafa, wafa. Kimbo, Kimbo. Kimbo, Niji, way, Niji, Kimbo, Niji, way, Niji, a device to Kimbo. Misango sheforo patna bakama. Noku tararate tusange patna bakama. Pana mereke maforo ya chule vya chikata. Novu chush distance tabo shoku nchikata. Maika rangi tatoire poka rangi. Isangu rangi mpiano vyo kapangi. Era nalula kwa nshi ya munani. Tumona shani kwa iwi kaporu shani. Hey, hey, nshi, wey, nshi. Kimbo, hey, kusharu, hey. Iwei, Kimbo Kubuchi. Bari tu mwena mwati maforo je. Daga daga fino ikate astat. Tapeite tupaka mavi. Hey, hey, hapa ni Kimbo Kubuchi. Te papa watu faa muka suwa na matochi. Hey, doksa sheta panga socha muri chombo. Sawuro uchush doksa wuka bakombo. Hey, sonsa Kimbo wabagama Kimbo. A device ti Kimbo. Hey, hey, Kimbo. Iwei, iwei. Wofa, wofa. Kimbo, Kimbo. Kimbo, Niji, way, Niji, Kimbo, Niji, way, Niji, a device on a Kimbo. Orphanu wafu, basovu wawumimpama, basuri saji, posters, bahiri kachani, way, mozishi mpandaraka, biwanu kansta, swifti, haronzo, nifuna five, shone, ista. Ristura bachirira bumbui. Tony Mochino era TC. Nexawa nyingi twi. Wey, swasha bad nigga. Nigga 14 Benjiara Muruba funa kumana dotcom. Hey T Junction niggas. Those raske na wawumbui. One blood Guwachan Bubu. Seka G Robby Swag Simochi Chauta wanya. Boutique babuda. Wey, funa 5 Ayama namara. Pinto sana, wafanu wafu. Basopo ninji, basore munjerezi. Owei ninji.
Imwe, can somebody buy a guitar for this young man? Areja ule filmba.
Dizzy X on the beat.
3P in the world of Zambia. Fiponga ure na bantwa mwene kwe filmba. Wafierwe ure lishe filmba. So yue ufirore risha ifirimba. Urichikari. You are Ronaldo Tsamba Karava.
Fresh out.